abatuuze baffe oba abakulembeze mwenna waliwo omukyala mutuuze waffe yazadde abaana bana omulundi gumu naye omukyala oyo omwami yamudduseeko omuwala oyo si mukyala kubanga be baana basoose okuzaala abaana bato naye omwami yadduka awaka n'alekawo obuvunaanyizibwa era omukyala oyo mukyala musiraamu era abaana abo abatuuze balabirira era paka lwe bantuuseeko ne bantegeeza amawulire ago mwami toofa ayagala okwesimbawo ku bwa kansala nga nkubira nnyo essimu naye nebo mbadde nva ku kkanisa ne ŋŋamba kantuukewo nga nsaba tusiyambe omukyala ono tulabe nga tumufunira ekyokulya tube nga sobola omufunira omusasulira ku nnyumba n'okusobola okubaako kye tumuwa kyayinza okubaako kyakola oba kusiika bintu oba akadaala so ye nayenda agenda okulaba amawulire gano oba agenda okulaba kino nkubira ontegeeze nkutuuse ku mukyala oyo omukyala oyo ewamuwa gikulwawa omukyala nazaalibwa mukono omuwala nazaalibwa mukono so era abaana bano bebano boolaba babebi era olaba abatuuze baba najati bamaama babano bakeera okujja okumulambula okumuwa ku kyokulya so ebigambo ebyo byona byona era nga bokukwata enyumba nga boolaba ennyumba eyo bagimuwadde bubi okusulamu omwami yani amanya ye mwami kanaakulya akola mulimu ki yali akola mulimu ki yali avuga boda boda naye kati yadduka ate naye mwami kanaakulya gy'oli komawo tukwataganire wamu mukitono ky'olina tusobola okulaba nga tukuyamba so n'ebigambo ebyo nze nsigadde kiyamani kiyimba kiyamani erisiwano kasatrezoni tu n'omukyala kaleko byababuulira
naamusiza nnyo bannange banaabandaba bambi nsaba buyambi gye muli nazaala abaana bana naye omwami yadduka olw'obuvunaanyizibwa naye yenna alina kyalina bani mama fiina mama nabbanja bana muhamu bambi mwena abayamba munyambe abaana bafune ekyokulya nesaalero baasize tebalina matera kati tebalina naye ng'ate beetaaga okunywa amabeere tegabamala basawo bayamba balina okunywa amata basobole okukuta nga bongerezaako amabeere
naye
kati tebalina matambi abaana banywa omukebe mulamba buli lunaku era abatuuze be bansondera ku ssente z'amata n'ekyokulya be banyimirizaawo kyamani kwekumunoonya nannyamba era yonaava okwogera kati kugenda bambi alabya amawudde gano nsaba buyambi abaana b'eggwanga bakule kubanga tebalina
buyambi
amanyi naze nabwami kristine
soma enamba yo
enamba yange
0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10 2 1 8 0 2 10
tuli wano naye tuli niya tuli kumpi naye tumukwasizaako kitono kye tuyina naye tusaba obuyambi bamaama mwena abawudde tuli wano ne chairman ajja tunoonyaako n'abatuuza abalala muyamba mumpola eyaddala ku baana ffe tetulina chairman paka kyaza tunoonyaako baana bali wano basuza enjala emikebe banywa omukebe mulamba mitwalo ena etaago egito naye tetulina naffe abatuuze
Nasanyuka ngamukuzenze rahma ngaka ngaka sazino mbadde sinawo sinde kaso kwa kozino sokwe ogure kugundi sho kulya ngena kena mpite mu bantu nonye sente chi ndere kuno mpara sokwe naye gwe madeni nam ngira kena kangene nonye ndaya